qorshahan cusub ee madaxweyne Trump ayaa wadad u xaraya in jinsiyadda dalka Mareykanka la siin doono 1,800,000 oo ruux oo Mareykanka sharci darro lagu keenay iyaga oo caruur ah. Laakiin wada dheer iyo shuruudo ayuu aqalka cad ku horgudbay qaadashada jinsiyadda Mareykanka ee dhalinyarada loo yaqaano DACA. Afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa warbaahinta u sheegtay shuruudaha ay barnaamijkan ku xirtay madaxtooyada.
This framework will fulfill the four agreed upon pillars: securing the border and closing legal loopholes, ending extended family chain migration, canceling the
shahmani waxay xaqiijin doontaa afartii tiir ee lagu heshiiyay: amniga xuduuda, xiritaanka dulduleelada dhinaca sharciga, joojinta iyo soo afjarida dalbashada qaar ka mid ah xubnaha qoysaska ee ay muwaadiniinta Mareykanku keenayaan dalkan, baabi'inta fiisaha baqtiya nasiibka iyo bixinta xal joogto ah oo ku aadan dadka iyaga oo yaryar sharci darro ku yimid Mareykanka. Kadib muddo sanado ah oo aysan wax tallaabo ah u qaadin Kongareeska, ayaa hadda waxaa la gaaray waqti aan si wada jir ah uga shaqayn lahayn sidii aan u xallin lahayn dhibaatada.
Dadka ku jooga waddankan barnaamijka loo yaqaano DACA iyo kuwa kale ee iyaga la midka ah ayay ku qaadan doontaa muddo 10 ilaa 12 sano ah sidii ay ku qaadan lahaayeen jinsiyadda Mareykanka. Waxaa intaasi sii dheer shuruudo ay ka mid yihiin in dadkani yihiin kuwo shaqeeya, waxbartay, islamarkaana ah dad ay akhlaaqdoodu wanaagsan tahay. Madaxweyne Trump, oo inta aanan lasoo saarin qorshahan indhaha soo mariyay, ayaa arbacadii wariyaasha u sheegay in dadka ka faa'iideysta barnaamijka DACA aysan walwalin. Shaxda dib u qaabeynta soo galootiga iyo amniga xuduudda ayuu aqalka cad sii daayay 4 maalmood ka hor waqtigii loo qabtay in warbaahinta loo soo bandhigo.